Jande je tati, ko hakke Adamu rimi. Assalamu alaikum higiraɓe kettiniɓe, miɗon canna on nder inde lamɗo jomirawo jom jam. Giɗɗo neɗɗo fuu fama tokka lawol dartinaku ngol o darni. Jomum heɓa jam gongajo to makko fa abada. Miɗon beltina ko min mbawi wartude handen gam yottinde yewtere meɗen dow lawol dartinaku. Nder yewtere meɗen bittine, en jangi nder tawreta no Allah jomirawo tagiri himɓe aranɓe nder nandi makko. En jangi duu gam ɗume Allah tagiɓe. Allah no hiɗi ɓe giɗa ɗum e yonkiji maɓɓe, e ɓerɗe maɓɓe fuu, e sembe maɓɓe fuu, denne ɓe keɓan kawtal lobbal e Allah faa abada. En gi'i duu ko Allah si'ake Adamu faa o daara hala omo hiɗi tokkude ɗum. Fadde debbo tageede, Allah hokki Adamu tilisinore nde. Aɗa waawi nyaamude ɓiɓɓe leɗɗe kogol ngol fuu, amma a nyaamata ɓiɓɓe lekki andal ko wooɗi e ko boni. Nyande nyamɗa ɓiɓɓe makki, tabbitina ko a maayan. Allah si'ake Adamu, gaɗa mum o andinimo kiite murtol makko woni mayde e seedude he Allah. Allah no hiɗi Adamu, emo hiɗi kawtal he makko faa abada. Amma nder jande men wittinde, en jangi ko Adamu e Hawwa murti he Allah. Ɓe tokki Iblisa, ɓe nyaami ɓiɓɓe lekki kaɗaaki kin. Hande miɗen giɗi njaaren yewtere men yeeso nder tawreta sura tati nder deftere fuɗɗorde. En gi'an ko waɗi gaɗa Adamu e Hawwa gaɗi hakke to Allah. Nder aya jeɗɗi deftere wi'i, ɓe fuuɗiɗo gite maɓɓe pirti, ɓe paami koyɓe teeru, nden ɓe nyootindiri kaa kooli ibbi, ɓe kaɓɓi e kente maɓɓe. Ɗume woni ko Adamu e Hawwa gaɗi gaɗa ɓe gaɗi hakke? Ɓe tefi suddude semteende maɓɓe. En gi'i ko fadde Adamu e Hawwa waɗude hakke teeru ɓe gonno, amma ɗum semtinaaki ɓe. Amma joni miilo dow ɓalli maɓɓe wattitake, gaɗa mum ɓe peli ko'e maɓɓe, ɓe cemti yeeso ceniiɗo kanduɗo hiitaade ɓe. Nder tefol suddude semteende maɓɓe, ɓe nyooti kaakooli ibbi faa ɓe taado. Amma kaakooli ibbi no cudda ɓalli maɓɓe, ɗi mbaawata suddude semteende maɓɓe, ɗi ittata feloore duu dow maɓɓe. Gaɗa mum dewtere wi'i, wakkati hendu Lasara wifanno, ɓe nani sonyo Allah joomiraawo no fiilo nder koogol ngol. Nden gorko on heddeekum cuuɗaniimo caka leɗɗe maggol. Kujje ɗuuɗɗe mbaylake to maɓɓe, illa ko ɓe ngaɗi hakke. Ko ɓe ngaɗaayino hakke to Allah, iɓe mbeltini wakkati Allah joomiraawo wari haaldude e maɓɓe nder koogol ngol. Amma jooni ko ɓe maati sonyo Allah, ɓe puɗɗi iɓe koɗa kulal e semteende, ɓe ci'ake suuɗaade Allah hakkunde leɗɗe koogol ngol. Ɗumaɗi Adamu huli tefi suuɗaade? Oɗon anndi ko se neɗɗo no wujja goɗɗum nder koogol ngol jeya, se nani jom koogol ngol no wara, ɗume o waɗata? O tefan suuɗaade. Hano noon Adamu aduɗo ko Allah haɗimo tefi suuɗaade. Adamu no anndi ko o murti he Allah. Adamu no handi hulude gaɗa o murti he Allah na? Gonga non. Gam ɗume? Gam Allah haalanimo no wooɗiri nyande nyamuɗa ɓiɓɓe lekki andal ko wooɗi e ko boni. Tabbitina ko a maayan. Hala Allah humnaye haala ka na? Hala gonga non Adamu no maayan na? Allah no hiitoto tagadi ndi o tagi ndi na? Kettine nane. Ɗume joomiraawo waɗini Iblisa gaɗa Iblisa salake mo? Allah yaafake Iblisa he malaikaaɓe waɗuɓe hakke na? A'a, o yaafaakiɓe, o riiwiiɓe yeeso makko. Gaɗa ɗum du o siryanake ɓe hiite jahannama duumiinge. Hano ko Iblisa waɗi, Adamu du salake Allah. Allah no waawi wi'ude baasi fuu walaa na? Gaɗa mum, o wittinana Adamu, hala o hiittaakomo na? Ɗume Allah waawi waɗande ɓe? Allah teniiɗo omo handi hiitaade waɗuɓe hakke fuu. O wittinta hakke dow haala ka. Dewtere wi'i, yaa Allah, gite ma no laaɓi sanne, ɗe ngi'ata ko boni, a waawta daarude ko wooɗa. Joomiraawo no hiitoto himɓe mum. Hey, naatude nder juuɗe Allah ɓurɗo no hulƴini sanne, gam Allah no teniiɗo no handi o hiito hakke, no handi o hiito Adamu e Hawwa gam hakke maɓɓe. Gam mum dewtere wi'i, Allah joomiraawo noddi gorko on wi'i, toy gonɗa? Dume Allah wadi gada ko Adam wadi hakke. Allah wari tefudemo. Ono dimo owi'i. Toi ngonda. Adamu tetowi Allah na. Aa. Omo tefa suudade Allah. Dume wadi ko Allah noddimo Adamu. O anda to Adamu wani na. Aa. Allah andudu milo he anniyaji berde no andi to Adamu woni. Allah noddimo gam Allah no hidi o jaba hakke makko o tuba. Allah no hidi Adamu e Hawwa sanne sanne baako o murti he makko. Dume Adamu noti wakati Allah yamunomo to ngonda. Dewtere wi'i Adamu noti. Minani sonyo ma nder kogol ngol kulumi gam teru ngommi den cuudimi. Allah yamimo. Moy andimma ko teru gonda a nyaami bibbe lekki ki kadno maami kinna o jaabi debbo mo ndesuda hadde am o kanko hokki kam bibbe lekki kin min du nyaamumi Allah joomiraawo jami debbo on dume ngadda ni o jaabi boddi eti kam min du nyaamumi on nani no Adamu e Hawwa notori Allah na neddo mabbe fu tefi felude bandum Adamu feli Allah e debbo on gam o wi'i Hana basi am non. Debbo mo kokkuda kam o basi makko non. Hawa dude ki basi on do mboddi ndin gam o wi'i. Ta jukkam basi mboddi non. Kairi jambi kam. Amma Allah andudu kwender bende netdo. No andi ko be fu ibe ngodi basi. Allah tilisinaybe be nyama bibe lekkikin. Iblisa du tilisinaybe be nyama bibe lekkikin. Iblisa no wawi etude e jambade netdo. Amma o tilsinta baa goto wadude hakke. Iblisa jambeki Hawa, amma nder muide makko o nyami he lekki kadaki kin. Amma Adamu kay, dewtere wi'i o jambaka. O subake tokkude lawol makko, tokkude lawol Iblisa. Adamu no andi sanne ko Allah tilsinimo, amma o subake yofude lawol dartinaku. O tokki lawol fewre. O wadi hakke gam o murti he Allah. O tinni du on beeda hakke do hakke faasi aade felude beeto fa handen neddo no tefa dekkude sabili hakke mum do goddo amma Allah no andi gonga har dewtere senine Allah haldi he himbe wiibe toy gon don note kam dume ngadon dume wadi ko cali don gondinde he tokkude hala am dume wadi banyuda gasirnam am gan dume pelanta gondoma gam hakke ma Gam no windi joomiraawo wi'i mu hunorake bawde am koppe fuu ko fanto kam kundule fuu mbi am mi woni Allah den kam neddo meden fuu jaabanto hoore mum yeso Allah en jaara yewtere men yeso der sura o fa paamen no Allah hitori Adamu Hawa e Iblisa laati do boddi dewtere wi'i den Allah joomiraawo wi'i boddi din gam a wadi dum mi hudete der dabbaaji wuro fuu Der dabbaji ladde fuu analete do redu ma wadata sollare nyamata kerol balde ma. Mi wattam banyondirol hakkunde ma e debbo on. Hakkunde yube he ma e yube he makko. Yuwawo he makko gom no mwanya hore ma. Andu asopante pere makko. Owi debbo on. Mi yofa ngataure he ma. Der torre ndimata bitbe ma. Bernde ma no ulna hidde gora amma kanko dawrante. Owi Adamu, an ahettinake hala deka, nyamuda bibbe lekki kikatnu mami, gamaju lendi hudama. He torra kepata barke mairi nere balde mafu. Gie he kebbe nifunante, anyama onko futido mairi. Derbulino lieso ma, kepata nyamdu ma, fandi tukitita lady, gam he mairi itata. An asollare, sollare du tukititota. Ongi i ko hakke rimanta neddo na torra e nawdum gi'e e kebbe leedi yorni bulni na walla e mayde gonga non jobde hakke woni mayde dume Allah wiuno no yottoto Adamu e Hawwa se be nyaami bibbe lekki kadaaki kin o wi'i nyande nyaamuda bibbe makki tabbitina ko amayan Adamu e Hawwa ufama nyande be nyaamuno e makki na A'a, amma be maayi nyande mum na, ayyo gonga non, nyande mum Adamu e Hawwa maayi nde ruhu mabbe gambe ngala kautal he Allah kaden. hano kalirnoden dum ni mayde woni sedude he Allah. Wakkati Adam e Hawwa murtuno he Allah, be cedi he Allah wuddu murnam gam be cubake gondinde e tokkude ganyo Allah. Be kebata baka mabbe e murnam yudam to Allah. Be latake waybe Allah gam be tokki Iblisa ganyo Allah. Kautal hakkunde Allah he mabbe wati en pamina dum. Seni ada wodi ganyo, se higo ma fuddi badade ganyo ma o, hala higo ma o no latto ganyo ma na, bandan gon no wi'a, higo ganyo am non. Hano non seni atokki Iblisa ala teke ganyo Allah, hakke no sende netdo he Allah. Fadde me hantunde, no wodi ko kandude andude e milad do mum, nder duniyaru ndu en fu en dimama, maynobe gam sabbu gacceji meden he hakkeji meden e anda burnam Allah tawte en gida nanude dum amma gonga non mo hala Allah darni nyalande Adam murti e Allah o latake jom hakke Adam chalido lamu Allah kanko woni baba wurbe fu ko hakke Adam rim woni bibbe makko fu no jom en hakke. Domuru rimata ko wawuta wasude. Goddum kaden, hakke Adam taji kautal makko he Allah. Kodum rimi woni, yube he Adam fu dimama nder rafi kautal he Allah. Hano no fulbe mbi ini, na walla da bowa hadata he nangudo katan. Hano non hala Allah wii. Joni har netto goto hakke natir duniyaru. Har hakke maide natirinu. Denne, mayde den no dobi Adamu fu gam neddo fu no jom hakke non. Mami en Adamu cedudo he Allah no nandi he lical lekki ta jangal woppa fere mum. Dume wadata se lical wala he lekki kin gal yoran gal wata. Do lical mangal fu no wodi lical pamare. Denne dume yottoto lical pamare gwande he lical mangal ta jangal ngal. Lical de no mbura na a. Den batang gam iden gondi e lical mangal ta jangal ngal. Denne bip Adam fu no nande e lical pamare gond e lical mangal ta jangal ngal. Sababu hakke Adamu no nandi e lical jorngal. Eden gondi he makko, eden kauti, en fu e hakke mami en Adamu. Eden kauti e makko nder jukku makko. Annabi Dawuda windi nder Jabura, gonga no nder hakke gommi. Mirimama du nder hakke. Hakke no nandi e nawalla sida. Bala unon gondo no sankiti nder duniyaru fu. Gada sida nati nder bandu netdo. Wurtata ko abada. Jom sida on no wawi rabude bingel mum. Sida nawalla mbarowa non. Netdo wala safare majjum. Hanonon hakke du worri. Bala u jayt onon gondo no sankiti nder duniyaru fu. Barowo mawdo non. Gattudo himbe nder halkere fa abada neddo kam e hore mum wala fu safare majjum dum fu hadata en yettude Allah e bernde labunde gam Allah e hore mum hokki lawol kisndam gad mum seni en golliringol gol hisina en fa abada he sembe bawde hakke bandirabe nder yewtere meden warore se Allah hoynani en. En kumnan jande men der sura tatabo der Taureta. En gi anno Allah hokkir Adam e Hawwa fodore lobbere do kisnowo jom bawde. Garowa der duniyaru fa hisina jom en hakke. O itta en der bawde Iblisa, bawde hakke en der jahannama. Min jetti on gan wakkati mo gattudon kettinidon yewtere nde. En darto do handen. Seni odon godi yamde do ko janguden handen. Bindanemin do lawol dartinaku sudu letirji go'o bolum bolum jeego'o joy nyame Niger Alla barkin on tawa do milo do halaka annabi Dawuda windi gonga non der hakke gommi mirimama du der hakke.